tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumare noga e jitti lewru fevri hitan 2025 yam de sappo e jidi yablike silima e chapan nay joyi maison la presse bo mako don yittino mon kabaruji de kiki hande woni alisi se kanko mamadou watara wonto boggi jande to tacugol credit ngaji fay to usulu ngaji bili de neldugol kalsi kanko nande mudum gouvernement leedi amen de bamino dabere mudum wiide waran ittude hore malin kobe an hanno fuddude aljumare hande ngali kabaruji kebalde nyalo mako o ka hulitama wiide dido odo dabere ka sindam campagne don demal bilingal hitan 2024-2025 ko heba e mudum ona bonna berde nom holitiri wiide horojo gouvernement leedi amen di alkamsare kenyem e le batu modu pawido e yawtagol golleji pawidi e dem ko buri millionji teme didi CFA dum warta fa watte e le jande yimbe loyabe leedi amen di fedde nem noddirta ONG Saint-Servers ko yum hebi hakkele mudum e do windi e le projet mo noddirta education pour tous mo golleji mudum fuddi alkamsare 15 secrétaire dum sembe ko borojir mo jokonam kikeli hande bisimla modo no hedaade dum tacugol credit ngaji fayoto usuluj ngaji goddi kasen bilidi e yobugol neldugol kalsi orange money kanye ko nande mudum mo dabere o waran fuddude hande nan le bataki goto ka mo be cuudi no ministre kumani do kabaruji bilide kebele leedi amen di suudi ka yaltinado beme ande to alal bare bettinde ka holtama wiide dido golleji kan hanno fuddude aljumare hande wakati 0 heure nga kabaruji kewdi di gondina ka le nyalomo hande o ka holtama wiide di odo dabere ka sindama tafon le wakati jom o do gouvernement leedi amen di wala fuko halti fewde e majjum fa keben famta kedda Umar Waygel
o do bataki mo bi cuudi so yaddo beme ande to kanko ministre kumini do kabaru kebe leedi ndi o faccitay fa labnobe kan taccirde credit jamare de alusini sanu wi joy en réseau ngaji di tinno ngaddo ngatta fu yela kalisiji di an tacce fa tajede kebe kalisiji ko nanga fududu nabete le banque bendia o do ministre holiti wiide so be celiki yobbu didi du sariya nangambe wakande min nodduno goto e tiagontodo yimbe le gollobe le suudu orange le leedi meden di holiti wiide o do sariya ko tanga e mudun sabami butteme didi credit temdre chapade jetti ndoketeda dum le temdre fube taccan budi sapo salora fanel da orange money na move money dum du passe de sowama fa kebon famde budu united ko wonno neldirede budu no gay so do sariya tabama dum neldirte budi debbe nyalo ma hande hobe ka kolliti wiide o do sariya tabaka ka kabaruji min kebay settade dum fa dum laba yalla gonga na pene
odo tabere mo gouvernement leedi amendi bami o ka bamako do fa nyoto dale kedde leedi ndi malin kobe homo fu no yiri dum yoga e mabbe be mi landi kanyo en ka hakkilaji mo en walda fi e odo dabere yoga e mabbe do holiti wiide fay so bami ka be ngarfa tacca dido kalsingaji e yimbe ka fu be nada kana kobe leedi amendi ko hebete hen ko ka tinno wala ko waifu yalla heba daranare dum watta dum to han wattere do fa kemen famtare anni ko imrana kilo mayga kan keja be amengobe le kreduji di be bi dum do feytam wodo samasiko
nega hakilanka boku chalane
gaku chalaga nimira wiide dum do yofu ndamu inde fa ba imadraji leedi ndi taccude bu inoga le kalisi do inde leedi ndi hana fi turudu gagundam gam nimila wiide bi karno wadde imadraji famil gol do gol do taccugol sal usuruji jamare ansongo jabanay fi kado anni an hani lam o itakafa laba minami julabe su yama bu inoga noga taccale tono sede mum kebata ko hunde min kedorta ko kala anya ka bami lam sikki wala yodo nafaka so gonga hale mi jabanay dum dum modda fi odo watu gasebuga en jogi telaji kewdi gakkay gam nen kay ummi lugu subla mudum yo jogola ndido jawdi kala ko natta e le kabaru yirwe dum bite fa gasa sabu di ande do kalis o natta e mudum dum andina
d'ample information
dido kabaruji fu on bay tottude hakkilaji modom do hemdo hello am Facebook na do compte x mo noddirtano arana Twitter ko buri milliard temdere chapan jetti e didi dum woni ko lamu leedi ni watti e le demal hitan 2024-2025 dum woni ko yaltina e le tongande mabbe e le batu mabbe sappo e jorberbe be ngadi fawi do e kabaruji bilidi e demal leedi amende mo kananke horejo dum horejo gouvernement leedi amende arjuno alkamsar kenyim o do batu latike sababu e jud mabbe a waddo konjali fewde e imadraji ngada di le batu mabbe sappo e nayo berde o andude do hodum han wadede fewde e campagne mabbe hitan 2026-2027 fa keben famtar kedde Umar Waygel
kanko premier ministre Ablaye Maiga wi jababuji ko hebaale demal hitan 2024 idum welna yonki nyamriji ko hebaan buri tonuji million 10 e go haburimo ko hebaan buri tonuji uyna temede jeegom e 10 e joyi tew kaada do ko heban buri tonuji wina chapan e jena wina jeegom liddi ko heban buri tonuji wina tendre e sappo e tati ka caggal mudo holliti widin diyam bonni nokkule kewde dum lati sababu du so gese kewde muti dabaji du keddiken le demal hitan wina didi e noga e hitan wina didi e noga e joyi jawdi ko anni wallirde ko an buri milliarduji temedre e chapan e jitte didi hitan hikande dum beedama seeda le demal hitan wina didi e noga e jeegom hitan wina didi e noga e jiddi kulitidi be kaaja ko buri tonuji milliarduji noga e joyi nyamri caggal mudo kanko lamido gouvernement o hollitiidi imma daraji garan wadede le hen ko yaata hectareuji milliarduji didi be garta sekuri do gese watte le majjundube jewan do dabaji kani durde
ko buri milliarduji teme didi sefa do won ko ONG mo noddirta say servers kam e golide le golide al hakkune mudum sodu ministre kumando jande le leedi amendi warta fa huncana hore sukabe lojabe le leedi amendi e do windi ele imadara projet mo noddirta education pour tous mo golide mudum fuddi alkamsar kenyam bamako do le wi hakkile le wi landi kebbe o do hakkile ka projet o fana mudum yufa wawde daranade jande be do sukabe lojabe yel jande mabbe kanyum yel jande ko wi ale leedi amendi ko potal an tabe hakkun mabbe sukabe heddibe fa kebe famtal kedde Omar Wagelo
le odo botulami be odo projet collectivité yimbele lojabe wonbe leedi ndi koydo mudde ngadan wattede ko nayri bangal jande ko woni fana mudum do yalla ciudi janginirde an batto jamare de non kanko no dirta do Paul Syriac Mariko kumini do kabaru jande le fedde no dirta sois sévère
cette éducation
de do jande sukabe fu wodan buri fu sukabe ngurdube ela le ciudi le college sapo golidi be amen ni ngarta fami ngada dum le dubi tati de wakat jon o ka sabi hebugol amen le region joyla otam ngarta wadde dum tafum ngande fu golle o ha hebi lawol le leedini e mangal mudum fu dum warta wadde
territoire malien
hejabe yimbele lojabe le leedi meden de kollitide beltikle o do golle sanne Hadji Bari lamido fedde yimbele be ngala jile le leedi meden di o yidum faabo tobe so be keba ngalu
l'éducation aussi
jande kanyundo ana ngurdam ingel adam waram faaba de sanne sukabe ngurdube e ela ele ko betti ko projet saint sever o wadi madaraji mawd bangal jande miden jetta be lehem sanne narda honro mabbe wobbe kasem don ONG ngaydi tinno kanyo andu walla sukabe yella ebe kaba jangude buri fu sukabe ngurube elal nyalom hande
mitite wiide tiagal ko ciud ekol kewdi uddi leedi medindi do wayde denago ndiyam dan do bonni ko buri ciud ekol chapande jeddi le region tumbuto kanye gawo lewru janvier yabbi non do
kupo arandere jo hakkuna ciudi le college ma hina timmi alkamsar kenya final o ka second cycle a bami dum tiagal ko be tappi second cycle be ngati be baddi didi be keba fe baddel gotel janare di kewdi wada ma fewde yimbel kebdo wadde imadaraji le dedo pide ngal do o dedo pide kanyum ka mesud meri ma hina landini dum inde ande em hewbe do woni prefet o fa to kedja be kumani be kabaruji bilide jande kanyum en ka hawri hem jande an wondi wadede fewde e cellal e lilande faye to bengul lamu kita jokolbe yurbe le gel sappo e tati kam en wondi wadde nedo jande le commune Dijon anal cercle kita le wi mabbe dum waram latar sabba fedde no noddirta ONG Asik Jigia bolokam e golidibe mudum landini nedo jande
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
kerdum faham Omar Wagelo fa haltana men kabaruji di halaji mudum mema sanne lu yonterani
e puddiran kabaruji yontere di anniyamo gouverneur le region men ko bami wattu juno wi musingabe janginobe gombe le o do nokku futtino birfuto e nokkule muden do e tati lewru mars warorundu kabar goddo kasen le yontere de bortinde botu juujuure fedde fema foot o do boton hanno wadde nyolom hande no ga e jitti lewru fevrier ko wonno fana mudu fabe jewto sariyaji mabbe kanya fa yotto no wakande jawde fema foot wori le hitande 2025 kabaruji timmiran tuna ngada do fewte e ministre communautaire kabaru hawaluji le leedi meden di hakkunde moko kanye kita sedibe wonnobe tobe collectivité mangal pade didon kanye yonkiji muden keddi gonnobe haybude mobilage ministre o kanye yimbe mudde kebi wadde ngal do nelal fa birfitiki bamako
sakiraɓe heeɗiɓe andom so lanɗo jaɓi altinere garode kabaruji amen ɗi o garanma fuɗɗude heɗita heɗade ɗum wakkati yamde sappo e jeegom ɗum timma wakkati yamde sappo e jetti ko beeto ko ka wala fuu ko wayta e muɗum ɗum fuɗɗa wakkati yamde jetti ɗum timma wakkati yamde jeenayi so ƴaɓɓilike silimaji capantati sijo tamani ana yelno korka lobba allah newnu korka ka e juuɗe homo fuu hono no andirɗon ni oɗo journal ka e magasine ngaro jiktade jom o fuu ono mbawi heɗitade ɗum mere mere ɗo golligal amen ngal mi noddirta kono fuu ne gaɗan 37321 mere mere no ga fanɗi ka fuu kina tawɗo bunnowa crédit téléphone moɗo fanɗi e finnokɗo e seeɗa yewtere amen e wona jokkitade wasalam yewtere amen pawide e keɓele ñalawma hannde o ana yowi e dow lotugol motoŋaji fayetto mublaji o ngal ɗo gollirgal ngal ñalawma hannde o dunke en andanɓe kabaruji ɓiliɗe keɓe kañum en ka holiti wiide ana hani ko gollirgal ngal nange fa gasa ana hanndi ko sériyaji itte fewde e majjum fa annde en no ɗiɗo golleji fuu wordile ñalawma hannde o anni ko Moussa Malay Sissoko kañe keƴaɓe amen gomɓele kreduji ɗi heɓani en dow majjum ɗo festango Mawdou Samba Sow ko emi e hoore mi kiire jaam
minen ga kati fuga dende ngalure kati maitre seden do datongol na wodi nokku lotugol mobilaji motoji e tapingaji tisa sangare holti wonko hebete e golle o
jogoro wayre fourage si
gorko modon o wadi do fourage so mu intini nokku o yimbere sappo e jettom wondo sappo e njoyon be ka nyende fu ana gollo didom na do tatom hakkune mabbe kan mk tapingaji di cuudi tam lotata gollo don be ka fu won joddi ko jipata ko fi coro wina sappo mide lota fandi ka fuu mobilaji deɓe ñalawma fuu coggu o ana ɓama teme ɗiɗi teme tati teme joyaade
temeɗ oɗo neɗɗo goɗɗo joguiɗo nokku lotugol mobilaji to hamdallayi Moussa Magassa holti wiide utti nokku o ana ɓuuri duuɓi nogay hannde
jenatiga baro barani
golle fuu gonɗo e aduna won nafa mbawɗo heɓede hen won caɗele mbawɗe heɓede hen golle fuu mo gadɗa ko ɓuuri duuɓi nogay e jeegom ka a yoppayi sikka wala hen wonko keɓata hen ko wurnete mi naywi mi wawa wadde hono gaɗiranomi arande ni mobilaji motoŋaji fayotto tapingaji cuuɗɗi fuu miɗe loota
foteyi nu
oɗo golle o no huncine hoore dun ley ngallijom mawɗe yogaji leydi ndi hono tokkayi e kañe segu Mourba Traoré Abdoulaye Kone ceedike keɓɓal oɗo golle o
famudu a diarangere
gollal ngal mi yiɗi ɗum waɗi so tewtumi nokku to min jooɗo fa mi waɗa ɗum wonko keɓanmi tammude e juuɗe am so gonga o golle fuu wom caɗale muɗum saatu yimɓe wadda mobilaji mumen lavage fa loote wiya kañum en wonko wonnole mobel mumen gel no waddata ɗum ɗone wala ley hen saatu miɗen jeɓodira sanne wakkati
talki yamirde wurtide nokku lotugol mobilaji totata ɗum woni mairie no holtiri Bocary Fane kiƴaɗo gollirde leydi ndi humanide jogola ngalluje kañ heɓugol hawalu to mairie commune werde Bamako
neɗɗo fuu jiɗɗo moƴƴinde nokku to watta lavage ena winda bataki nelda mairie kamɓe jeeyi yaade ƴewoyde nokku o no wurdi goto goto e mabɓe fuu won tongani ne watta so neltira yaade commissariat police kamɓe woni gaɗoɓe luga goji fa ƴeewa oɗo neɗɗo anniɗo joɗat ɗon jon o neɗɗo kantiɗo no wona neɗɗo kantiɗo nde hitande ujunaji jeɗɗi e teme ɗiɗi sefa o yoɓanta mairie o ga ñande fuu o joɗike ka fuu usunuji joɓɓenteɗi mairie o ka o yoɓa
oɗo golle keɓal no jeyda e golleji kewɗi holtaɗi yo alhaali ley temedere capanɗe jetti keɓal leydi Mali no holtiri Oumar Biti Bali ɗumke keɓal
noga ele temedere yimɓel golnoɓe hoore mumen nde ñalawma hannde o ana wara capan jetti ele temedere keɓal leydi amen ɗi fuu saabi makko tiɗɗallaji kewɗi ɓiliɗi keɓe ɓuytirke san to yimɓel gaɗoɓe oɗo golle gollal ngal ana hani ko darti
ka noon ana hani fammina wiide joi e nokkuji pewɓe teddinta feyi sariyaji jogona ɗiɗo nokkuji lotugol ley Mali no holtiri jamare ka noon Bougary Fane holti wiide jukkugoji no hertana joi e nokkuji jeddoji sariyaji ɗi
won e yimɓelɓe jooɗiɓe ɗe nokkule to laamu jeeyi won woɓɓe kañum en ndu jooɗiɓe ndu terrain ŋaji ɗi jeeya mairie o ka hokkata fey goto yamirore jooɗo ndu leydi janani so wonani joomu e hoore jaɓi tafo utto lawaji ɗu fuu wajiɓe juuɗe muɗum asa luggere mo ndiyammiji muɗum yatale muɗum mo waɗay ɗum fuu mairie o ana wawi immade udda lavage mum o wakkati goto na ɗum borta yamirore mo hokkimo o jooɗo ɗon
wattu toɓoji yo jaati yirwere keɓal ɗiɗo nokkuji lotugol mobilaji e motoji saabu yo wattumo yimɓele hewɓe no hasidini golle mabɓe